nya olukagali tegeeza bwemina okutaga nebalekusa birambadde luzira nga bwe nkomyawo nsaba mundagamanyi munerabiza kazibugali totyanga okubonaabona kuba sikufa nowooza laazaalo mu bunaku bwe eyali mbuwejere nga talina ssuubi tenakwerikera ne musesema kale yalabirawo ng'eyayitwanga omuwolo atuuse mbitibwe bitavujjana atudde ku ddya linnyini kumbaffe baabaali abagagga bali ku kkono ekyo nkikoze bwentyo nga yentandika okugumya ensi erinene engeri gyotuvungisaamu nange sabba n'ebizibu bya kuba tutumu nago bansindikira okgende ebizira kyembaddeyo okumalako ebbanga ne bannange kintu kukomera abaana bammwe bali mugeene eyo mukama kyensaba kwe kwanguwa june mirembe nno mmwe abagantiza obwedda abatinira abazeeyuse emmemusa nnungi evudde mu muto malfeyas olukagganga nzaalwa masaka kibuuka yeyalambula balwadde abo n'ebizibu byabwe n'abitottola nze kati abasibe be nnabaddemu ndese bwino wekkomera nsaba olindeku kitanagwakooyo omusisinka n'alatta ng'obugera bumansula kuli naadulukanya tukiriba kyatenze kirintwaza mazima nsiboye nange bwe nalinga nkimanyi nno ntyo zaatali mubbi yadde n'obuzeezeza obundi kumbe luno olugera atannaba kuva mu duniya nalugattako gw'otannakadiya nasoose makindi n'ensangayo kkooti amangu ago nga ntwalwa luzira gye nasanze eyo n'abaabulaka baabwe gennakwe bafenkenya kufa enjala ebalumye ne bakongola enviiri akawunga keri kapiripiri ati nga lazima olina kulya kitawe there is no option nti naalya kiri gye nasanze eyaba embiro sipiidi sipiidi abamu obubuto ne bubengera osanga banyumyo bayita bamuzeeyi abaali abato bakaddi ewa mbeera ya nkulya nasanze abasibe abaweranga ebibiri mukaruumu akatono okufa nga buli omu asitami ali ku munne bambi mulwabagagga bawumuddeko beegwira wansi bambi ku seminti awo abamu okwebikka ne bakweddira abalala mbigoye ebyo ebisensuso kamalaka kyokka ennaku zisanga musibe banywera mbikopa ebigu byengayirizi bwe batyo ne bibaliramu ate nga bambi bwe babwalumu kafuna era abamu balwala ne bafiirayo
wabula kwagaliza ekkomera ddala ddala kwagaliza ntaana olinjirira lw'olitwalwayo kyekkomera keena ya kusi akwagaliza ekkomera ddala ddala kwagaliza ntaana olinjirira lw'olitwalwayo kyekkomera keena ya kusi
gwe nneeyepankira mu buyonjo busendyowa emitayimbwe ebyo tegibimanyi wali ensekere gwe abasulanga embizi ne beeyagula okuyuza ensusu byebyo ensula mu makomera bambi osulanga ddala mugiwa ddalu ate riya batebaka ne bafuuwa enjaye mpaka boddeka ejenge bwe nabataginywa ne mujulira okwetta nga yonna rumu ekyuma buyaga kwosa ebidoli ebijjudde ttabu o bwe byegatta n'ojyowulira ekinnaku ate ne bakeezebwa bambi nga n'obudde obwo tebunnakya mbanaku foreni ne bakwasibwa enkumbi ne bacyapa jembe ne babuzibya kookinyegako nti ndi mulwadde nze empisa z'eringa ogaba n'obuti eyankabadde empeke kyekyokulya tofuna eri ebyokulwala tonyumye nfuba nnyo okulaba ng'omalako ensi eno oleme kufuuka musibe ne basibe banno bakugombamu obwala olw'ebbula ly'amagezi ne bawuttula gwe nnokyayinza okuba nti okubeera eyo kale ebbanja liryakutwalayo kyokka eyabba enkoko neyasobeza akaana ekinnaku musuzibwa wamu abamaadakkesa battise mundu ab'ebise biyinja ku nzigi n'abaasibibwa olw'empala nanga nze ne bawaayiriza obasangayo nasanze yabasibiddwa emyaka mingi mingi nga bakaddiddeyo oyo ne bw'omuyimbula teradde ewaabwe akuddamu nti ntandikirewa ekyomutawana ekisingayo ndwadde ab'ebifuba emisujja n'emitwe kizibu nnyo okuwona ensula yaayo mbofu mazima n'obumi bwandeeyagalako abalwadde b'amabwa gawezezza emyaka kumpi nga gafuuse kookolo gatiriika ate nga we gawunya okamala kyokka ne mutulaamu mu budde bw'okulya ekiri mu kkomero kirengeza ziri amaaso tirengera ebyo bwe bifaananye nga bakolodde emigugo yanguwako gisiba ogamba nti omuzeezi bw'atuse
wabula kwagaliza ekkomera ddala ddala kwagaliza ntaana olinjulira n'olitwalwayo
dembo kujjako ennaku mpaawo kalungi ab'emikwano mu makomera nze lina ebbanga linamazeeyo matidde kati ne bonsooza neewugulamu nze lina ekyannyambye nagenze nnina erinnya basibe n'abakulu ng'abo bammanyi saalina eyadde okuyerako oluggya katonda w'abaavu yakinkoleddeko nasulayo olumu ne nkwasibwa obukulu obukulu bwa jjayiro yitibwa caki mposi nga bw'olaba mu masomero neeyo edi purifekiti emirimu gyaliko okuyimba bwe kali akalombolombe eyo nayise ne kuyimba n'enkoolobya kata abasibe abo mbabaleka emmaali nga nti bakuba anko buli lw'emponzika ekabula mulire watamanyirweyo abannumirirwa ne mujjayo nasiima nnyonyera ne nsaba omukama abannyongerera emikisa nati obambuzi bw'owa otegerera emikwano egikulimbalimba n'egikakasa nze ne be nnali nneesiga mbayitanga bange mpawo lazima yalinnyayo shamira ne halima bambi mwandaga ekkwano jaki napitekisi one rashida kenzo naziyoni mwakolerayo efujjo ng'era bw'omanya ebintu yabaserebu n'abalala bangi sijja bamenya olw'obudde obutono okufa n'abakola ekisoboka nteresibwe suubira lyali ssanyu lyammwe mbalangira tuusa okusiima kwange eri mmwe mwenna abeeyiwa ku kkooti ng'era kyemmanyi mulumwa esaala n'amaziga ge mwankaabirako bwe buwanguzi omukama bwannengeza muvemu emyoyo egy'empalana ng'ebyo yebuliba obuzibu bubasangawa kanneerekereza ebyekkomera bbaayi ndidda n'omusuubuzi omugeyi
wabula nkwagaliza ekkomera ddala ddala nkwagaliza ntaana